banike yonke into abayifunayo, bakhokhele banike yonke into abayidingayo. Somihlasele ngathi khona osithumayo, somihlasele ngathi khona osithumayo. Banike yonke into abayifunayo, bakhokhele banike yonke into abayidingayo. Somihlasele ngathi khona osithumayo, somihlasele ngathi khona osithumayo. Nonke funa le content ebamba so, yini dishele nonke. Mina ngisokalazi, sokala zonke. Mina nginjengamanzi, fika abatonte. Umsabe ungamanzi, buza sengifikile. Ngifuna abazi babane kikithiki. Bekela phansi ngibalande sengikhilile. Abana chance bajayela sekushubile. Banike nonke funa le content ebamba so, yini dishele nonke. Mina ngisokalazi, sokala zonke. Mina nginjengamanzi, fika abatonte. Umsabe ungamanzi, buza sengikhili. Ngifuna abazi babane kikithili. Bekela phansi ngibalande sengikhili. Abana chance bajayela sekushubile.
Mina sengifikile bathi bani Jimmy. Bathi bhengelela bukelela sezithulile. Zonke bezikhuluma kakhulu sezishimile. Nale content ibalela mihlali Jimmy. Mina sengifikile intwana encane Jimmy. Bathi bhengelela bukelela sezithulile. Zonke bezikhuluma kakhulu sezishimile. Nale content ibalela mihlali Jimmy.
Banike nonke funa le content ibamba so. Yini dishele nonke. Mina ngisokalazi, sokala zonke. Mina nginjengamanzi, fika abatonte. Umsabe ungamanzi, buza sengikhili. Ngifuna abazi babane kikithiki. Bekela phansi ngibalande sengikhili. Abana chance bajayela sekushubile. Banike nonke funa le content ibamba so. Yini dishele nonke. Mina ngisokalazi, sokala zonke. Mina nginjengamanzi, fika abatonte. Umsabe ungamanzi, buza sengikhili. Ngifuna abazi babane kikithiki. Bekela phansi ngibalande sengikhili. Abana chance bajayela sekushubile.
Uyabafuna labafana bentu nangeka ngoba ngalesumbula kuthebo ngatha ikombi correct sikhulule kungasa sa sa ngoba jumpers soba lasta sikhulula bomba isuke nabo data imoto mayituma ayitume 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 mayituma mayituma mina sengifiki bathi bani Jimmy bathi bhekelela bukelela sezithuli zonke bezikhuluma kakhulu sezishimi nale content ibalela mihlali Jimmy mina sengifiki intwana encane Jimmy bathi bhekelela bukelela sezithuli zonke bezikhuluma kakhulu sezishimi nale content ibalela mihlali Jimmy.
Banike yonke into abayifunayo, bakhokhele banike yonke into abayidingayo. Somihlasele ngathi khona osithumayo, somihlasele ngathi khona osithumayo. Banike yonke into abayifunayo, bakhokhele banike yonke into abayidingayo. Somihlasele ngathi khona osithumayo, somihlasele ngathi khona osithumayo. Nonke funa le content ibamba so, yini dishele nonke. Mina ngisokalazi, sokala zonke. Mina nginjengamanzi, fika abatonte. Umsabe ungamanzi, buza sengifikile. Ngifuna abazi babane kikithiki. Bekela phansi ngibalande sengikhili. Abana chance bajayela sekushubile. Banike nonke funa le content ibamba so, yini dishele nonke. Mina ngisokalazi, sokala zonke. Mina nginjengamanzi, fika abatonte. Umsabe ungamanzi, buza sengikhili. Ngifuna abazi babane kikithiki. Bekela phansi ngibalande sengikhili. Abana chance bajayela sekushubile.
Balasta, tu gula bomba, sube na bodata.